Aba kugumu vye njigiriza balabude government okukwata n'obwegendereza ensonga y'okuwera amasomero ga nasale okubeera ne dekeya nti kubanga kino kiyinza okubeera ekizibu okuteekesa mu nkola. Mu nteekateeka ya government erungamye ebyensoma yaweza amasomero gonna mu ggwanga agalina nasale ate okussaako dekeya nga gakuumira abaana abato naddala bali wansi w'emyaka esatu. Kino kiddiridde omutemu Christopher Kelonyo okulumba essomero omwali mukuumirwa abaana abategaba n'atta abaana bana ng'abasala ebiso ku bulago mu ntandikwa y'omwezi guno. Omuwandiisi w'amasomero omutandisi w'amasomero ga Crivers Oligin Junior School Christopher Mugwanya agambye nti ensonga eno erina okukwatibwa n'obwegendereza kubanga abazadde abasinga kati bakola nnyo nga kizibu okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okukuuma abaana abato ate nga n'abakozi ab'ewaka tebakyalabika.
Kyenalowooza nti kyokka tulabe bwe tugayamba abaana baffe okuba seefu nikyo ky'okusalawo ne tukira ne tusalawo manyi bw'osalawo okusinza ku kizibu ate nikyo kioyina okutondawo ebizibu ebirala bingi kuba n'abaana abafuna ebizibu nga tebali ku masomero emu ku muganyulo oguli mu basomero kwe kukuuma abaana naddala ku mulembe guno abazadde nga bakola nnyo kuba tulabe bangi ne banaagajjawo ne babawa bameidi abatakyalabika kuba gavumenti okubalira saw UPG ne USG abaana basomera bweri abakozi bwe batyo bakyalabika naye ne bw'oba omufunye omutono ojja kwesa hapinga naye omwana tali safe natulabye ebikolobero bingi ebibatuuzisa abazadde ababadde babatwala mu bifo ng'ebyo olw'obukuumi ate obukuumi bwe buba bulumbiddwa nga tetunnasalawo mangu kuba buli ky'osalawo yiyo okutondawo ebizibu ebirala bingi kiba kyetaaga ne tutuula ate nga mu kutuula okwo n'abaddukanya amasomero babateekemu kola bulungi nnyo bw'oba olwana olutalo n'abo abali mu b'olwanyi oba abaddukanya ekitongole ekyo entalo mweziri oba obutali bukuumi mwebuli beeramu kugeza nja kuwa ekyabattaki baalina ntoda yali ebafuga bulungi nnyo nga yabadriva nga ebafuga bulungi nnyo era waliwo oda neki naye buli lwobajjawo association ezingaezo ogamba okyekolere osanga obuzibu bungi kuba neyandibadde akulwanirako ate atandika kubulwanyi so nansabe gavumenti ekole enkiiko mpolampola kabeo tukuuma abaana baffe kuba obukumi bwe businga esevan ekyo kirowoozo kyange enganza association tetunnatula tujakutula tulabe.
Ye Patrick Kabayo Sabawandisi w'ekibiina ekya Federation of Non-State Education Institute agambye nti kino gavumenti eyinza okukikola naye kigenda kubeera kizibu okuteekesa mu nkola kubanga n'abazadde bennyini ebifo bya dekeya babyagala nnyo olw'okubakuumira abaana nga bagenze okukola.
Osanga emmese eri mu wotere semmere toyuwa granare yonna no eyo emmere n'ogiyiwa ojjamu emmese n'otereza n'osotinga emmere nebanga abantu bagikozesa n'olwekyo tufu nti waliwo obugayaavu n'obutabeera vigilant naye kyetulina okukola okwanza kwe kulaba nti tutaddewo amateeka regulation oba tutaddeko emiziziko okusobozesa nti kulaba nti abakuumi webali buli wamu ekyandisokeddwawo okukola kugamba dekeya ebeereko n'abakuumi kubanga ensonga ezitwala abazadde ezitwaza abaana mu dekeya tezinabakolebwako n'olwekyo bwe tugamba nti tuziggyeko ate tuba twongedde ekizibu ku kirala.
Ate ye yaliko kamishona w'ebyenjigiriza mu masomero ga primary Dr. Tony Mukasa Lusambu agambye nti gavumenti nga tennaba kuteekesa kiragiro kino mu nkola yandibadde esooka ne yeebuuza ku bantu ab'enjawulo ku ngeri kino gye kirina okukwatibwamu obutakosa bintu birala.
Katulaba ne nasale sikuulu zeddati z'abangawo naye ekiseera kyatuuka ne zijja era tukyasobola kuzzaayo nasale ekyaddekeya nakyo kizze era kitandikidde mu batonotono nga ne nasale bwezatandikira mu batonotono oluvannyuma kigenze zisaasaana kati nakino ekyaddekeya yadde kikyali mu batonotono naye ekiseera kijja kutuuka kisaasaane kubanga ensi eno gyeyongera abantu bakola kati ensi y'abakozi kizibu nnyo okugaa nti dekeya zinaabulawo bayinza okigalabo nga gavumenti mu butongole naye era nezisigala mu mayumba g'abantu eyempolampola ate gyebinaakoma okubeera ebyempolampola ebikolobero gye bijja okukoma okweyongera n'olwekyo ng'ekirowoozo kyange kigaa nti kulungamya bulungamya kye kyetaagisa dekeya yalibadde eteekebwateekebwa etya ani yakikkiriziddwako okutambuza dekeya abaana abagendayo baalibadde banku ba myaka emeka ku kutuka kumyake neka bala vidila batia chife itu alana bala vidila batia balu ngamie kuru ngamie wate kukubo verele kuru unji nyo nga ba inspectors uwevali avecho wachiti avecho choka okulaba mpienkola eru ngama na inga chizigo kuzijau nebazijira odaranti bazisanyi zao government newenewe ganti yote zimanyi tiziri hivo na yati za zijakuvera yeyo kati nasare yuki ya nasare government tegidina mokonote ilati wali somero ya nasare ya government na ila nasare uwezi kakati ila government yezenzo kwa ange ina kuteka yukuru ngamia kakati